kubula mwali pote mpyo fulumiziddwa bannakyewa aba Fountain of Life Uganda abakolaganira wamu naba Child Fund International era zenti abaana abobuwala abakola ebitundu ana musanvu ku buli kikumi mu bitundu ebyemmambo kageggwanga abavunaanyizibwako babafumbiza kufuna mu bintu bikalu oba okuba bafunyisibwa embuto nga tebanneweza myaka 18. Alipoota eno efulumidde mu kiseera ng'eggwanga lyatandise okwefumitiriza ku nnaku 16 ez'okulwanyisa obutabanko n'okukabasanyisibwa okw'omwana ow'obuwala era nga zino zakomekerera nga December 10 omwaka guno.